studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumaare jetti lewru juillet hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani mede tawa e les maisons de la presse pomoko jotti nono do kabaruji di umar waygalo no mujjiru won to boggi jamde to sekira bon competitivity de bande sappo e tati lewru janvier fa yotto sappo e ne lewru janvier hitade 2017 kawrital manga leedel afrique de galbe noddirta somme france afrique dum hani wadde leedi meden di ka holi tawede fa hande tidalaja no gonde yedle nokko do nokkule kade mahede do persidanga be kani jabbitede wattu jono fa hande be bi jam e dedere wala le sa halleedi meden di sa jewi le gosi dum won le rezo tumbuto be bi hecci hanke nim bele bombe sumbo kany en nanni dum won nokku goto le lamu gosi holi tawede moto ngaytube gonno cagal mudum du kambe gonno hono dum woni tumube kamiyoji siterde ngaydi nokku noddeted a rafu do kolitiwde wattu jono cioggu asansena wondi e ngabbod le ngalure gawone litre ko wono sottede bu temdere dum yehi wakkat jono temdere e chapande jo kanko lami dum woni yimbel ciotto to asansi di holli tiwde tidalaji gondi dati di dum woni sababu o do golle golleji kandi jewtade honno nuygal seriyangal wori leedi meden di dido golleji puddi ilale yenter jabbi non de wakkat jono be jewtu dum nuygal seriyaji wori leedi meden di kanko jado kabaruji to kulboto holi tiwit sa jewi wonko yubbaki leedi dido golleji ko hani yubmintinede sekirabdi wono sembe kabaruji min jogini on do betande di bismillah modon e hedade odo kabaru yetti kimi wattu jono hollitinde wiide dum wonono mali kanko horeje leedi do Ibrahim Boubacar Keita o wayliti kasen gouvernement o ka fa hande Modibo Keita kanyun laami dum wonono gouvernement o yimbele chapantato e didom gonnobe le hembe wakkar jono be lati ki yimbele chapantato e nayom hollitinde wiide gubbe murtude godle sa haleedi meden didun jiyama le hen dum won kanko noddirte Nina Wallet intalumo gubal noddirte tongal azawad gal o lati ki ministre wakkati jono be kuliti wiide ministre ngabe jaddom kanye banti kaaki muude en jenoyom du kanyun en ngoni natube wakkati joni o dum won kawrital mangal kangal wadde leey do bomako don kangal wadde le sappo etati lewru janvier dum timmay sappo ene lewru janvier gal be noddirte somme france afrique leedel kewde afrique kany leedi france di kan hawrtinde le leedi meden di wattu jono tidala jano gonde yiyede dum wonono cuudi kandi ma hede do president ngabe kan silminede fa kemen famtade kede ousmane yali bouli
tidalaji mawdi di daranibe golleji batunoga e jaddabo biyetedo somme afrique france yomade mojjintinde nokkujide hobbe be jippoto daranibe golleji bami hotel ngaji kewdi bomako do hotel ngaji di hobbe be kani jippade dum woni horebe leede kanye premier ministre ngaji di yo hotel salam hotel lamiche di faado gonde hannen do ministrement goni leymun den nokkuji ana kani heedintinade bureau ngaji di boylite ngade cuudi lelirdi villa ngaji sappe naydo ana kani moyinede do horebe leede be tan kani jippinede golle jumu ana kani fuddude ko boyata nokku o wadda e nokku do diwoji jippotono musa ka nyimgo villa ngaji di ana hawre milliard ngaji tati sefa honjotobe hewbe ana landindira yalla mali ana way hawrinde kabaruji di fa jippino hobbe mudum be go o lew jeendu horeju walde darandinde batu o Abdoulaye Coulibaly holli wiide horeju leydi men di golleji di ana gori no mojjiri
sekrabo do bayne trimi joju modo hollo men bemal andingal men noddete phase facebook ngal holitinde wiide chanken won yimbele bombe sumbu kanyi en nati sobe nanoy do won yimbele gondube haybude gelo nokko noddete ingamalin idum woiri gosi ko yata kiloji chapande nay e joy idum le lawol ombori gol nombe kolitir wiide bedo yimbele mo gonno do moto ngaji didi kambe jaati chumno do wono camion ngaji citerne chumadi nokko noddete a hofu wakati jono kanko mer gosi holiti wiide wala fuko family dido golleji holiti de wiide minisma kanya fa yottu arme mali fu ana ley de do nokkule ka yimbele bombe sumbe wakkati fu be darot ley dati de be ngada bonandaji kede ko hali do hen to fotitango muhammadu samaseku
wattu cizer bete wonge conseil jallignol e ban emenen umpiti kan kabaru bandiji mbaddi be motoji chamo be do gardion englobe be fay kenyen wattu 10h dun be do yimbele ana wonno do lawidi e ngati yite e sternaji didi jati wakati jon okay de jere hewtama ka ko hulbini ko do ñalade jabbide ngalure gosi e sere lawidi won do be gonno hande dum be ngadi ko be jidi do lawidi fay goto yahay e mabbe tawena fama wondo gubal gacca wondo fay yimbele misma wondo dum fu fadali hono dido golleji tanyudi do lawidi
holitinde wiide fa hande cioggu asansiji jada gondi e ngabbude dum won le ngalure gawonde be kolitiwir sa jeewi dum won litre ko wonno sottede temedere wakkar jono yey fa temedere e chapande joyi kanko lami dum won walde yimbele bamabe to asansiji di won litiwide wala fu ko dido golleji so wana hono tidalaji gondi le dati mabbe di kede kanko no dirteedo Mahamadou Issa Mayga ko hali do hen do faccitango Mahamadou Samaseku
min nimsiti min beltaki fe do ko wadi ko gilane cioggu essence wana wonno chapande jeegom e joyi do gawdo fa do ngabbi sede sede hande kay fa hande ga litre goto hebi temdere chapande joyi min daari famude ko sawbini dum won bibe yo bata essence ana nyaki won bibe dum do be bamata essence do won do kibi tidalla dum won leydi niger do kala bamba essence be leydi niger yo ota ngadama bangi tafun ndeno minen kajaabe essence be ngun tampobe sanne dum latto sawadun cogguji kala ko yeta le lumboji di be danga budde
holiti diwido non wigal seriyangal hani jewtrede leedi meden di wattu jono be puddi dido golleji ilale yonter jabbi nonde kanko njado kabaruji goddo tokkul boto holiti wid sa jeewi fa hande won ko yubbaaki do won leeyi kabaruji nuude seriyal leedi meden di yimbe la sappo kanyen kan gulud dido golleji kenyo yide yimbe njado be kabaruji be do hono kanko goddo tokkul boto fa famina be hono dido golleji gorri o wihi du don fedde wande hani jinnede leedi meden di ndeb no detta sena wakkati jono yalla dembu kara sen niba leedi meden di keda kanko rasim chamo ko hali do hen Fochitango Muhammadu Samaseku.
La constitution votée en à la suite de la conférence nationale.
Nouvelle série de Watado, Tagal Kortal Hitan 1914, Lati Sababu Sariage Lady Malikiri Yautam, Ifeudu, Wonko Yegita, et Bopi Yawaduan, Lifu Arani Yautere, Bora de Lady Ibrahim Bokar Keita, and a Watidin on Nokuakilo Fasane, Okidon Adi, Suhebi Lamutan, Yautan, Nouvelle Watel, Nugal Seraji, Sala Infor Zamana Meden, Sabital Kursinanulu, Nugal Seraji Meden, and Haja Welter Seden, Sala Gulaj Jam. Ana keban law saladun lam mali o ana bura battade be leedindi jo inor sena lato sababu jogolal lam do potal buru antire democratie an wawi naturade sahibe yogabe be jo inirte do woteji ma wobbe mabbe subeta do yila lam
proportionnel et même souvent de la cooptation pour un certain nombre
kabaru yur ko yuru ko kanye hadudi nattinde kalisiji tunnudi wakkati jona be bi kawrital wadi kenyan do bomako do do mi gondo jati maison de la presse les majjun be wakkati jona be gondi e famminde do wono journaliste en be no dido golleji gorri kambe lami be dido golleji be bi sa jeele hitane fu ko yata milliardoji ujunere e temede joy dollar do wono kalisiji tunnudi kanye en nattinte le jawlelde wakkati jona lamu ana wonde yeltinde dati leedi meden di fabi yal hono be kan hadirdi dido golleji kede kanko non dirta de marim pa sumara o kanko lami dido golleji kabaru kebe le leedi me dedi ko halido hen do foccitango Ousmane Ali Bouli
chaque fois qu'on parle de blanchiment ici au
Mali wodu funde hala hala kalsimo laba do Mali do min koddiri himbe Milan trafika ku drogue na yewbe ko e mube na margal na trafika ku himbe tayene wana dun wujugal jawdi suudu baba kanye nambaraaji di ana torra leedi di sanne le hitane le adnaru du milliard ngaji ujinere temere joy dollar woni ko natta ene di jawdi jana waya wadde buutude keba leedi men di dum hollan wiide keba leedi men di uytoto sabi botobe be jaade celi holaade en joni li horgol ngadangol di jawde joni gattateedi e sattimbe diina be fa cioda kabbarde mubbe kaaki mubbe ko baayi wadde fa torra himbe wana jawdi kibiraande laabal woni gattateedi e sattimbe diina be dum wadde joni gouvernement o bami dabareji kessi fa sakko natugol jawdi ndi laaba
pour combattre vigoureusement contre le phénomène du blanchiment
kollitiude kawrtal fuddi kenyen do bomako do suudu ministre humnindu kabaru malinkobe gombe njolabe kanyum fuddi lengal do kawrtal ko woni fana mudun do wakkar jona be jewto hono kabaru biti biti sukabe di gorri be jewto do sukabe so bami fa bitono golledi be kani fewtude e tiagal leedi ndi kede kanko no dotet nema gindo yo tinino suudu ministre humnindu kabaru malinkobe gombe njolabe ko mo halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
l'objectif c'est vraiment donner
fana mudun yo wallirde bibe leedi malinkobe tiagal be e jogibe ne yaade njolabe dewtere be nawtorto le hitane 1996 o do tidal wala non ana hani non mi jewta dewtere de sala e de forra e ko bedo yimbe le hasindini ko en dula wide le dubi chakdidi bibe leedi mali hewbe kedigi le mayo geci e kany le sahel fa hande dum idu heddi to leedi ribito di do tidal laaji buri fuf sattude kala jido dawde ma yaade njola gorma o ka jommu de do dewtere hantinde fado jommu wude leedi mali ndi ko do hani wadde si dewtere ko dum jommu hani tewtude so jommu yottike do hani yaade do dum ko dum hani wadde sala na heba do jodo ko dum fufu wanga liddo yidi jodaade do den do neddo dewtere dum pitan en do dido sifaji fu
ce qui nous donnons toutes ces informations
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikirabe njurni den jeewelo dum ne le reso ngaji den puddiran do kulli korodo be biile julde yidnde sa ewi yimbeele ko yar chapantato e didom kanye en ngoni barmugo dum hono le kasaraaji li laawi di moto ngay sappo e jeegon kanye en ngoni ngaddi accident ngaji di kanye e mobilaji didi le majju didom be bi barmi fa nawni wakkati jona ebe dum doktorodo wonde to kulli korotonde kambe sapper pompier gombe tombe be bi be jalti ko yata koyde sappo e nay hono jewto yade yimbeele ngado wakkati fu accident ngaji di se urute ngardam fa do motti do ko yata wawata miliyoji chapan e jetti CFA dum anni wattere fa suudu commissariat wondu to sewar to moddintine kanye e garde national to jennato fa yottio policiere wonde to fatomo tonno di kani moddintinire dido golleji be koliti wi fuddi ton kenyen ko woni faana mudum du fa beedo yimbe le kebano kaybira hono yimbe le gombe tombe dondibe gal musadaaji di yo minisma urte ngaran timinire fa do burem do hono roobe le dogotoro en gombe tombe be tiliki faminede wattu jono no be kani gollirde golleji mabbe kandi woddintinde kabaru be ngu ko ni fana gol do fammi gol du no be kani latirade yimbe tiborbe le golleji mabbe di faabe daro darbe mabbe sekrab do katte nyalom hande kabaruji mede di min jotu sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi